Downloaded from mylovezedmusic.com.
Woody beats go crazy.
Yeah, Vera Fell, James J.R. Standard man at Tishan. Let's go. I just wanna be the king on my own. Clean money, not divinity my own. Asini mwela haso ni muma na pafunsa jona. Nile mela munga ndine blood donor. What game? I'm just on my way up. Tika fika izi vika we turn up, yeah. I'm just on my way up. Tika fika izi vika we turn up, yeah. Apache ni kembo chimubale, yeah. Kembo chimubale. Izi vika ni kembo chimubale. Yeah, kembo chimubale. Iyi season ni kembo chimubale. Apa ten kembo chimubale. Yeah, yeah, kembo chimubale. Izi vika ni kembo chimubale. Yeah, yeah. Yeah, hii ni kembo chimbabe. Ni gwila stati ya nipa station mubabe. Bruto maingeti monga ndine wa mugabe. Kunikopeleza brother mani musakabe. Success yako vena iva nyongelamo. Umozi paline yaza kama dumu. Nga sina kuposhe blow sani onelamo. I'm motivated jofuno nkala mfumu. Kwete choka uku chenzeri easy. Na hate ya nuboyo sani panga busy. Nilimu light pata nenzeri mfinzi. Icho chikwela ni same same chena kai. I just wanna be the king on my own. Clean money not divinity my own. Asini mwela haso ni muma na pafunsa jona. Nile mela munga ndine blood donor. What game? I'm just on my way up. Tika fika izi vika we turn up, yeah. I'm just on my way up. Tika fika izi vika we turn up. Yeah, Apache ni kembo chimubale. Yeah, kembo chimubale. Izi vika ni kembo chimubale. Yeah, kembo chimubale. Iyi season ni kembo chimubale. Apache ni kembo chimubale. Yeah, kembo chimubale. Izi vika ni kembo chimubale. Yeah. We level deep, wa uze tina kuka. Ukatumania nkandine guy wa mukuka. Future clear ina vision gani ya mukuka. Inyimbo umupase nga akamba suza nonka. Mabiri biri pandarama nirinayo. Sinza kaleka kuwa ntuku nkala loyo. Inyimbo timbi la cheva boyo. Wazambo sara kumbuyo monga ni kamboyo. Nasuni mvela munche kemba papolika. Wenze kutipe mvula yenzo ni loka. Vachikata kweni lili vani konka. Kala na mutima munga ni wabene mwaka. I just wanna be the king on my own. Clean money not divinity my own. Asini mwela haso ni muma na pafunsa jona. Nile mela munga ndine blood donor. What game? I'm just on my way up. Tika fika izi vika we turn up, yeah. I'm just on my way up. Tika fika izi vika we turn up, yeah. Apache ni kembo chimubale. Yeah, kembo chimubale. Izi vika ni kembo chimubale. Yeah, kembo chimubale. Iyi season ni kembo chimubale. Apache ni kembo chimubale. Yeah, kembo chimubale. Izi vika ni kembo chimubale. Yeah, kembo
chimubale. Hey baba kola baba mambala. Bali bakola.
Kembo chimubale.
Bali bakola.
Izi vika ni kembo chimubale.
Yeah. Yeah, big shout out to my team King Kalala, LED the hustle, Jipa Machivoli, let's go, let's get it, now once you ever support
me. Download it from mylovezedmusic.com.